Yeah, praise, back again, new style. Gospel time run, dance, fade the lot.
It's by OB.
Stanton yoga, Stanton yoga. Zinafuna bisobola, nafuna yesu mulonyi wentalo. Oni yano anila, yakuba panche monoka wadumachi. Ye walingonkola, biakaza silonsula ku street gwe. Ye walingonkola, nebika mwenge siba munjaga gwe. Ye walingonkola, funa kambalo solo za scrap. Stanto yoga, zinafuna bisobola. Zeto damu nonjoka gwe. Nafuna yesu akubazike o. Stanton yoga. Zinafuna bisobola. Zeto damu nonjoka gwe. Nafuna yesu akubazike o. Chononya, senku gamba, tokwa musubi. Buli alina chononya, my brother, my sister, we kwate ku Yesu. Aya mulanyi wentale ya wangu za Daudi. Na wasobola, ononya musajja oyagala luzalo. Na wasobola, ononya palote kuzimba kayumba. Na wasobola, omulade wa kansa alina silimu. We kwate ku Yesu. Stanton yoga, zinafuna bisobola. Zeto damu nonjoka gwe. Nafuna yesu akubazike o. Stanton yoga, zinafuna bisobola. Zeto damu nonjoka gwe. Nafuna yesu akubazike o. Mze skani ya njoka nga. Abantu neba nyele ganga. Abatesi neba nteka nga. Ngabaloza sili wangula. Nafuna bisobola, nafuna yesu yabimpanguza. Nanzija yoku street, mangu mangu nafunila kalimu. Kati nyambala nenyuma, nesala kagato nenjogo dumachi. Stanton yoga, zinafuna bisobola. Zeto damu nonjoka gwe.
Oh,